nak hedati RFI fulfude yamde jetati silmaji chapantati woni Dakar kon waktu yoni to abidjan leydi Côte d'Ivoire
Ahmadou Barouba
teddube hedi be RFI fulfulde ko buri tentude kabruji di hande odo subakal tine kan hitande hikka jofi hanki Côte d'Ivoire etidie sawal gal hanki alet be foli didal Nigeria logidi di gotel ngol watti lawi tati ko ebe yetta gal dese wala ciagal hitande ujunere temet jenay chaban jenay didi e hitande ujunaji didi e sappo joyi ko ende hitande kambe jetti dum ko yeso jinganobe mabbe bibbe leddi di fu ngopol go wadi e der stade Alassane Ouattara mbo e pimbe weltare maunde wonani bibbe leddi di Senegal yimbe nayo mayi temedi dido nangabe heewbe barmi gilande fitinaaji di puddi aljuma faltido ko dum nantini Amnesty International salndu Senegal haado laamu go sutani ko ngol tafon dum fu ko sabu seppoji hollude mette mabbe e pelital horejo leedi di Macky Sall dirtinde sungoji di to Burkina Faso fedde awokabe nodirtende conseil de l'ordre bami anni hanki dartingol golle awokabe be nyalorma alkamisaro wayndere leedi di fu fandare mum ko hollude e be gondi kulole fayre al hali nangule gi rv kam gila o awaka nanga e leru faltido kabaru heba kay makko teddube bismillah mon e kabaruji di Côte d'Ivoire yetti dese walkan hanki alete be foli didal Nigeria logididi e gotel nyibi Côte d'Ivoire di kebi kode kode tati ngol watti lawi tati ko ebe yettangal dese wal ko yesu jinganobe mabbe bibbe leydi di fu ngopol go wadi e der stade Alassane Ouattara mbo e pimbe weltare maunde wonani leydi di Aissatouli
ko hakkunde lukali kelle e hongugol bubaji jinganobe Côte d'Ivoire ngurdi kawndiral bangal hanki hakkunde mabbe Nigeria e timmode kano be namdi mbaddu e kebidum kono hade franc caissier le goudi e silmaji chapandi jeegomi tati kulal wodino e bangi Côte d'Ivoire sabe ko William Ekon petto jiddal Nigeria ngal adina nude mbaddu e silmaji chapandi tati e jeetati ko petoni fedde ka subi hono petto burdo hollirde tinare kawgel kan hikkel kono ko tinni fof ngam adade loggude e dawal aranal kawndiral ngal hadani Côte d'Ivoire beydude tinare e dawal didabal ngal e silmaji chapandi jeegom e tati gradel hebi corner o fetti o hokki caissier Côte d'Ivoire loggi weltare maundi e bangi hellonobe diddal ngal Côte d'Ivoire hadani don be di jole mum adingra articade fetti hokki bal Sébastien Aller loggi logol imol Côte d'Ivoire dum wadi e silmati chapande jeetati ego ko engol logol Aller Côte d'Ivoire hebi deseol mum tatabal koydol MS Faye wonti gonga kono wana wasti yedet Nigeria
hanki kono badu million ji nogas e jididi bibi leydi ndi weltori ngupol gu nyibi Côte d'Ivoire be kebingal desewal hayso tawi e fuddode go folotiro be kollirano tinare maunde ngol watti lawi tati e be jetta ango folotiro cagal hitan ujunere temer jenay chaban jenay didi e hitan ujuna didi e sappo e joyi ko hitande hikkande watti lawi tati
RFI
do Senegal keddoden fitinaaji kewli teskama e der leydi ndi dum ko ciagalnde horejo leydi ndi Macky Sall yetti pelital dirtinde woteji di e der dum maybe heewi nambien yimbe nayo mayi heewbe barmube e biol Amnesty International Sall do Senegal fodde yimbe nayo mayi gila di fitinaaji puddi temeddi do fawama jungo gornma o suuti kongudi tafon keddoden seydi gasama gardi do Amnesty Senegal
Écoutez, on est à plus de 200 arrestations.
Odo saha, hedeni e fodde temedde didi himbe fawabe jungo. Ete no jokki. Sabu holon gendi, polisi bebe e gendarme bebe no ndokka dronaji di nganduda. So neddo o tawama e seppo, hayso tawi o bonnani. Hebe mbawi rewindade, habe njitabe e fawabe jungo. E njaggabe be udda be nder kasuji di. No wodi kadi e jaggabe be, tawi ko yano be yillo yade himbe mabbe fawabe jude, wonbe nder komisariyaji di. Ko nder dum be keptinebe e fawabe jude. Wadde limore nde no wawi beydade ko fati non e barmube Croix Rouge halani taw kambe tan jogi mbawka rokkirde limore nde kono kam no wadi heewbe tawi ko barmube sabu awokabe be mbi min wodi yimbe wonbe nder commissariatji di tawi e mabbe no gondi e barmande nawde to bange maybe limore nde ko yimbe nayo goto e alet to jigenshor tato wadobe ko nyande fitinaaji di puddi goto o ko do e Dakar dido be to Saint Louis e andinde tan o neddo dimmo maydo to Saint Louis may ko accident ca gande seppoji di puddi to pont federbe mo Saint-Louis
ci donc ces événements au niveau du pont federbe de Saint-Louis
do Senegal kedo den ha joni gilal juma falti do yimbe nayo mayi edi seppoji ngam hollude mette mabbe e dirtingol wotede hanke alete fedde leydi Europe wadi erango fewde horebe Senegal de ndaranto hakkeje foddeji bibe leydi ndi e dum ha joni horejo Nigeria gardido CDAO Bola Tinubu no heda hande do e Dakar la morde Senegal o mahani yidude e horejo leydi ndi e won sa hakkawtal pelle lundide lamu Macky Sall no noddi yimbe tawtore seppongo fedde societe civile e wietebe ar suñi election anni wadude jango talata ngam dejere jam hebe e der leydi Senegal horebe be wartiri golle television wal fajiri licence mabbe koko tetano gila nyande nay lewru no ngonden hanki non e yamirore horejo leydi ndi jagordo halfinado humpito maître Moussa Bocar Thiam holiti dum don hokkirama wala mien kambe wal fajiri be kepti licence o kawtal pelle société civile de leydi le afrique hirnange e nyingi CDAO no feewi tiagalde horejo Senegal Macky Sall jetti pelital ngam dirtinde ngoji hore wako leydi Senegal e der hollitol ngol be bangini ardibe den fedde e rima ardibe CDAO yo ndaro no be ndaro tono ni tiagal de kono ko ben ciuli lamu e der leydele mabbe kedoden comme lan Messi ardido gal pelle kautal pelle société civile leydi l'Afrique hirnange.
Il faut appeler un chat un chat.
Si tawi ko gonga khali wal khali wordo Senegal ko tetu gol oskal leydi ndi. Kono fota famirede. Ko dum sabi men landi fedde Afrique hirnange e kauta leede Afrique woni Union africaine holla darnde mabbe no buri yawbe. Be daro no be darori non tuma be fawata yagine do konu ko be ciuri no be lamu kaleede mabbe. Be foti darorade non kadi ngam yagine gol tetu gol oskal leydi do Senegal. Dum koko foti labande fo federede Afrique hirnange no jogi peje hewde tawo ko yobe nulan ardibe Senegal imminabe CDAO no buri yawde ngam yewde no fewjo dalgal tabita dum ko ngam bittinde kadi ardibe leydi Senegal wobe andira dum rewani sariyamo do leydi ndi no wodi kadi kawtital moko babe fotube imminde nulatebe ngam yidude e Macky Sall no buri yawde ngam firtinamo ngal pellital ngal o yetti
a la raison.
General Abdourahmane Tiani horejo lamu fadde Niger holli mette mudum fewde horebe nayo be fedde CDAO ben woni Bola Tinubu horejo Nigeria Patrice Talon mo be mo Benin Alassane Ouattara mo Côte d'Ivoire e Macky Sall mo Senegal o tumi Macky Sall horejo Senegal jokkude manda makko ko Alda Saria o holli be Bola Tinubu yidi ko jodade leydi ndi o mo lora bibbe leydi ndi o jofni wiide Niger jokkondiran e leydi ndi wala fu dum woni Iran Turkey wala Russie General Tiani tengtini wonde be mojjinan kalis goto kude kambe e Burkina Faso e Mali ko e television leydi ndi o suuti dido o kongudi Burkina Faso awkaabe leydi ndi ana gondi e kulul e alhali GRV kam gila o gollidi do mabbe nanga e nokku jipordo laade e timode lewru jabinundu be kebani kabruji makko ko on alhali wadi so fedde awkaabe noddirtende conseil de l'ordre bami ania hanki dartin gol golle awkaabe nyalor mal kamisaro way der Burkina Faso fu kedoden minati jallo
hebu gol yo pitingol gi RV kam no yaviri du woni yela avokabe Burkina Faso horebe fedde avokabe leydi ndi ana nyaagiti honorobe mabbe ndera Burkina Faso tinno dartina golle nyalorma alkamsare warore de ngam hollitinde mette mabbe e nangere gi RV kam kanyun e dabude teddingol hakkeji makko jonte tati tiagal de gi RV kam nanga e nokku jipordo laade Burkina Faso gillanden koreji tawtude fedde makko politi tikka wala ko nanani mo horebe fedde de kolliti hejaabe mudun tawtude avocat e makko kebali yidude e gi RV kam walde de ana noddi horebe lammo hakkunde Burkina Faso dala gi RV kam yida avocat e mudun no yawiri hono yamiri sariyaji leydi ndi be nyaagitike ben kollita tuume jaatin pawade e makko gonde sababu nangere o avocatjo
teddube timminiren dido kabruji to leydi Franci jagordo halfinado kisal e der leydi ndi o wete ko Gérald Darmanin o andini wonde doskal leydi ndi wayletake ngam ittude sariya leydi ndi e der surure maji end don do teska cadele tidude yowitide e dannule de galda sariya ko hanki Gérald Darmanin wayno e den nokwala mbien yilloyno e den don nokkure do karete dido kabruji en gara joni joni jokitate on bawi hedade e weji tati tobere refi tobere fr tielal ff wala mbadon application amen pu radio on jarama e jokkude hedade kala saha refi fulfulde yamde jeedidi silmaaji yamde jeetati jafodon silmaaji chapande nay woni do Dakar en gara jonjoni kabaru kan
RFI
kabaru kan
e kabaru kan gila e lewru jabbindu ndu mbiden badana on kabaru kan dum koko fewtu e kan wondo e wadina men wada nodo ton do Côte d'Ivoire ko hanki dum jofi mbiden ne e mbiden di ko hande odo kan jofata e kabaru men cioftal balli bete hande minati jallo kan 2023 timmi jamma hanki to abidjan lamor go Côte d'Ivoire didal Côte d'Ivoire hebi de sewal ngalla
Heya Amadou Barouba kan Coupe d'Afrique des Nations hitande ujinaji didi e noga etati timmi hanken no biru dani to stade Epimbe mo Alassane Ouattara e yeso ujinaji jingonobe diddal Côte d'Ivoire ndi leydi hosundi yaltude hebi de sewan mudun nata to balla kan hanken dun tiagal nde be ngadi badduji didi equipe Nigeria weltare kuyan kany e pijoji bibbe Abidjan tawdano hanken Abdul Aziz Diallo yidi yoga
Maudi Côte d'Ivoire din fuddorno nyaade go folo tiro timmode o kan hay fi ko Côte d'Ivoire burno jogade mullere den kono ko Nigeria atina dugol loggol ka hojo mare chapantati e jetata bere ko Trust e Kong nadingol kalefol dimmol Francaisier fi jowo mo Côte d'Ivoire on nadi loggol fotondirongol dum beedi tama o Ivoirien nabe ben moggo kalannode go folo tiro Sébastien Aller beedi loggol be sertiri loggi didi e loggol Côte d'Ivoire foli kono hari o jinga no wobedo Davis Yasho ani fota
au début quand la Côte d'Ivoire avait pour le but o dende de Côte d'Ivoire wada loggul gotul mi hebi no hen fayre no fewi kono tiagal dum jimi e jeso fettobe be kidi nawde gel kawge hebe jidi kedi weltinde bambor mabbe handi Côte d'Ivoire holli wonde hebe jogi mbaw ko
Côte d'Ivoire woni diddal sappo e didabal sonyungal de sewal kan harako kangal jabbi non no ngaldini Sabuko kara han Côte d'Ivoire fekkiri folotire mojobe yankoje welo welo ngon hino tidiri Marie-France Traoré
On se sent vraiment victorieux c'est comme si on est
Min tini kaungu e bernde amen ene wayno mayno do tan wurti fuddorde men mojjano kono min yingi e sede sede ko minen jeda Allah newnani en emin belti sanne
Ko lawol tata bongol ni yo Côte d'Ivoire soñu desewal kan fijobe Ivoirien nabe ben yilo day e desewal ngal hande e der sare den Abdulaziz Diallo Abidjan RFI
Jarama Abdul Aziz Diallo badduji didi e woturu dun timmiri ngal kawrital hankena ko didal Nigeria ngal Victor Osimhen ardi wadde loggol yimbe jingonobe ekipo Nigeria e gallure jalingo la morde diwal taraba e bange fulnage Nigeria weltaki ka dum etawede be jowti tinare jokol be mabbe kedden yoga e mabbe e fandu hala yawsiutu gembu
min tamotono min kabe nasaraku amma nasaraku hebaki dum se yami ayi himbe parbaldi dum bati e Côte d'Ivoire hosi amma min se yaki ka nakanyu min tamotono ne bibe Nigeria mi markajal Nigeria bo nanay beldum
eto min se yaki bol no timmiri min numayno tunda ha Nigeria min kabdi min gari final min numayno min kose amma fu aragare do bol wodi amma arande kam wodi no min puddira amma beni mai funde min gari final min getti
elano min Nigeria osa kofi amma min kebayno min gidi amma de be kaddi be piji kam geda lon tan wala
to fijirde hande kande fiji kono fijirde mande wadayno bernde yidi Nigeria habdi arti nyamugobe wala hawgobe den ragare man bo fayn be lori be jobiti kadin e timminiri novela kadin habbe nyami wala habbe kawi Nigeria do nane ma fijirde e yada be gabgol wala saa wala ko goddo wiata seti dina bandu tan dum koddiroje
jarama yaw shuta gembu Amadou Barouba do kabaruji men kan hadi
jarama no fi minati jallo annena yettama jarama ko na dum teddube on pami kabaru kan jofi en jetti jaindiyan kobe haralebe nangube e dedo golle ha njubudi ndi wawi rewde lawol ko adi fu imminabe refito Côte d'Ivoire Aissatou Ly Sadio Doucouré Souleymane Diaye nultondirabe amen Abidjan Abdulaziz Diallo wadi golle moddi e payodinde odo kan Mamadou Diongassi ba nultondirado men to Guinée kanyum ne gatche ngalama kono kadi jaindiyan kobe haralebe redaction fulfulde Rama Diallo Ibrahima Ba minati Diallo e gardogol Ibrahima Timbiba biden totta on adi e kawe e kaute godde mawde ko wayno les Jeux Olympiques to Paris wala kadi kan hitandu junaji de nogas e joy to Lady Maroc
kodamen hande
Senegal ko famdi fu yimbe jeedido mayi duudube barmi nyane nogas e jenay goburu e der Dakar la morde e leydindi ko sabi go masibo ko yanugol etage e hore mabbe o fitina no andina en yano chudi hodadi e wonadi e darnede no hewi e der de duude men Afrika fitinaaji wonudi e sabade mayele bonandeji kewdi ko koromen o wiete ko Faja Diallo architect dum woni hertordo kodanteri o yewtiri ko Ibrahima Timbiba kelodon be
Faja Diallo misal minion
onjarama de
e der de leydi men Afrique heewde ciudi no yana sono wo sono woni dum ara ko etatsiji wo be na koreji dum sabo mayele yimbe heewbe ciudi go ara ko wonade darnede goddi go ara ko darnaadi hodira onon bayon gollaye den bangi ko on architect ko dum sabo to yan goldi ciudi
haray piji buy no tawa e mum piji buy no wada galleji darne ha lanna yana madum ka darnugol yana tigi tigi on ko angal wadugol etudji kelludi fi darnugol gol e angal darnugol no haniri non c'est à dire darnugol no etudji di wadira non wadira dum par specialiste beben wono architecte ma ingénieur sudu ko buri kon si darnira ma no hanira non hara specialiste beben golli e mum e lamu ngon hikkibe dum ben newni yo darne be joni autorisation de construire suivant makadi hamuji ko hasi kon ella wadata ko burata wadde dum ko si etude wadaka
si neddo no fala darnde suudu do taw yo suudu de tumbere leydi yewten ko hondum ko lawol hongol neddo haani jokkude ko faati e suudugol tumbere leydi ha e darnugol ha e hodugol
si neddo hebi haaju e suudugol leydi himo haani da landagol laamu ngum ondara ko honto leydi yete ko honto duwa hodede ko honto woni duwa ka hodede noodi leede ka hodete noodi leede ka duwa ka hodede si o arini wono e ko wiyete quartier residentiel harano duwa hodede o sooday leydi nin e jungo goddo kono ado sodude e jungo goddo himo duwa fellitude ke kaydiji din leydi nin fop no don e der on kaydiji leydi nin noodi ko wiyete titre foncier noodi ko wiyete plan de masse din non fop no sediti ko leydi holirteni si dum non fop wadama himo yidude e architect ma ingénieur ma bureauji din si tawi o andindira e ben himo wayade haka commune ji mo way landade chef de quartier himo way landade yimbe ben ka commune ben no wawi mo recommandude be wadana mo plan ji din si be gayni wadude plan ji din be o jetta din plan ji o yaha ka lamu ngum wal ka commune madum ka ministère be wadanamo autorisation de construire be jonnamo permis de construire si o hebi permis on o fuddo darnugol o wadata goddum go ko halda kon ko wada kon ka permis ko dum mandoto be suiva warambe mo planji din suiva anda way ko don woniri
joni non no wodi yimbe halfinaabe jewta goldum anda si neddo fuddi ke darnude hara be ngino wadde golle mabbe
wodi halfinaabe noode halfinaabe noode halfinaabe be yahay be hayloto e chaiden e sare den fo be ndara chantieji si fuddi ke bara be lando permis dum chantieji din fo noton be arabe be lando si permis noodi si permis ala wonde be darna golle den dum lannata tuwan hara yette babe go no wodi hara be falaka itude be sikka dabugol kaydi no satti be ndarano be yenira arube ben ben kadi stay ko hara hawri ko yette babe be wiya dako je jonne la nundo ta tamma dum do e bi don miacce continue golle monden oy dum non ko ellaaji no wa wonde hara ko kalamu no wa wonde ellaaji e ka jong kalle den wonde ko buri kon wonde yimbe darnaybe ben darnantebe ben suuroto be hidata laamu ngun anda hibe darnude ko burata yanude kon ko no woniri
hande ngam accingol di fitinaaji wonde e wadde e der yano ciudi onon ko hondum mardon ko yewton ko hondum haana wadede tikitigi ngam dartingol o bone
piji didi aranun don ko jong suudu nun jong hubere den jondi wakil ke ha hebi leydi hebi arsikama no darnira yo eto o darnira no haniri berko o wawi ko arsika ha ko darnira don no haniri non dimmundum ko laamungum duwa beydude surveyu gongol sanctionude yaggina wadobe ben ko haana ko
Faja Diallo mi yetti on sanne on jaarama
albarka boy on jaarama
Ahmadou Barouba
tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde o jettama on jarnama ko ɓuuri tengte kabaruji ɗi ko Kane Diofi hanki diɗɗal Côte d'Ivoire kamɓe ƴetti desewal ngal ngol watti laawi tati eɓe ƴetta desewal ɓe pooli ko diɗɗal Nigéria loggi ɗiɗi e gotel timmidiren e taskaram cellal kol ngal en jetti Ibrahima Ba to karallagal onon ne on jarama